kusenga bageze kurusenge no bahasanga umurwayi warufite ubumuga umurwayi utabasha no kugenda
gusa mugihe gikwiye
majina yacu.